Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midan Alkamsare noga e jena e lewru mai tan 2025 yam de sappo e jidi yabilike silimaji chapanay joy maison de la presse Bamako do jottino on kabaruji de kigina hande woni Alice Cisse kanko sedun daw wonto boggi jande to gouvernement leedi amen di kanyuka bami anniya hadde yildagol e dabaji di so sotta dum le galloje kita kulikoro fa yetto Bamako do odo anniya mo gouvernement leedi amen di bami Alkamsa alal bare kenyen ka yimbe hewbe wontombe dum nenay ham kasenka julde idi ne waran wadde le lidi amendi aljumaare jeegom lewru juin hitan 2025 communique ngada no do yurtu sud ministre kumani do kabaroji bilidi e jinaaji fayeto bilkisan fayeto atine ka ke fayeto fina tawaji amendi ka holitino wiide julde ne waran wadde asawere jiddi lewru juin yaltugol rawbe yaltugol worbe bamaabe worbe kurtinbe huune ko way waddude chaadele sanne hakkune yimbe bamondirbe dum hultama wido wido kutteje anay mudum sakrab dum sammi kabaroji dum jokonam kiged hande bisimna modon e hedaade dum le communiquer god ngada do le leedi amendi alal bare kenyan gouverneur Bamako kanyum ko holiti wiide bami dabere hadde yimbe lan jillotobe e dabaji mu emso yeya dum le gallure Bamako ne o do communiquer ka o bami dum alal bare kenyam noga e jitti lewru mai hitan 2025 dum wadi dum balde sedda tam dum wadi dum wakkati no balde sedda hiddi hakkune amem e julde ide o do anniya mo bami o ka yimbe hewbe wontom be dum nenay fa kebe famtar kedde Ousmane Ali Boudi
be sottobe dabaji ko buri hewde mu ben fu le sahale wuddu leydi meden de yuri warde holli timbe wiide to dabaji mubben le boli di woni ko buri yidde dina nabude di le galbe de sabiton dañan ko jobbi Moussa Dambele yi fatoma le region moti warde sotude bali mudun do Bamako do o dulla wiide sotude ni bali le nokkuje de ana wawi wadde kutteji do mabbe
nañe place sorom
so min kibi nokku goddo do min jodo ko wona le brousse njahmi jodo yo to dum burani en minen ka yildade dabaji di le circulation sabi farati mudum ana momni san
ratigarabi bana
hakilaji himbe be min kawre le boli Bamako ana cedi do kabaru de dabere sini yogabe mabbe cultivide sottugo le boli di ana way wadde kutteji do be yiltobe ana ciotta wobbe cultivide non yafinantan golleji mudun le wattu badade julde la yende
le important quand même de souligner
andinde tam wiide ana newi san hebude bale juude be do yimbe jiltobe so ana yaya dawaji burdo so yihili garbe de so ana egga nokku kinatawa a wonko eggiradum hakkine amin ka yilda de dabaji di nafafu wala yimu so min jehile garbal tu choggu dabaji di ana tiidi
de dabare ana wadani du gelle kati e kulikoro de bamama cagal ko gofarnema o bami dabare le hitande 2024 no de nagu hebirte e ginde galbe yogaji li capitangal
mi kedde to faham halde hala kabaruji bilil e julde idi le communiquer goto mo soudou ministre ko manido kabaruji bilil e dinaji fa to finata waji le leedi amende jiltina do beme andede alal bare kayim holitama e le mudum wiida julde idi de waran wadde le leedi amende e mangal mudum fu asawere jiddi lewru juin hay on do communiquer iminama communiquer goto kase mo be gadi alkam sare hande holitama e mudum wiida julde idi de waran wadde so lando jabi aldumaare jeegom lewru juin hitane 2025 le leedi e mangal mudum fu be bammi o do anniya sabe seda fuji goddi kase mo be kebi urde to alsalama em yoga be le koro ana le region Bajangara kultibe wiide kam en ka yihi lewru ndu talataare noga e jiddi lewru me sakrabe do kabaroji fu ro may tuttude hakkilaji modon do majjon do hello am Facebook na do konto X mi kalam faham hala kabaruji bilide hejji hejjin kobe leedi malikanyu en kana wondi landinade fagasa fewde e le lamu makkato fa wada umramu en odo kabaru ka holitama yurto horejo modo kumani do kabaru sudu noddirta maison du hajji don Abdul Fatah Cisse do holiti dum goldidibe amem ORTM odo gorko modo odo ardo sudu noddirta maison du hajji le leedi amendi holiti wiide hijjobe didom le leedi amendi kanyum en ka dali adna le lamu makkato fa keben famtare kedde ko o wiido fettamo do samasiko
hande eɗen mbawi jaati wiide alkadara mo mali totta o hiɓɓi fa laaɓi de uñaji sappo e tato e temedde tato e noga e toton ɓe uñaji sappo e ɗiɗo e temeden jetton kay naati le makka hande mine goddi e dawol yaade makka caggal baɗɗe jetti gammedin minen e le cilol ɗiɗoɓol e tatoɓol ɓullo diwuji nayi ɓuri e joyi ɓullo no lawol e yaɓe ɓe kay fof tun makka toon yalla bisimiri e jooɓe gonɓe lawol ɓe to banggal cellal fof no fewi fay so ñawɓe yogaɓe jiitama ɗiɗon ndur no iwi hen banggal privé en ɓe mbawa jaati wiide wakkat joni o joɓe maliɓe na celli basi fofole mabɓe ɓe puɗɗi jaati wadde umra mabɓe yalla landinde hijore nde mina arafa muzarifa ñande jeegom juin so allah jaaɓi
ñalawma keyɗenaɗo kaltidal eɗo ɗati kanɗi jokkede banggal leydi ndemetedi eɗe ɗemgal yaya ka golleji muɗum fuɗɗi alkamsare beete hande nokkum e noddirta kuthala rewɓel capannayon en urɓele dental rewɓel mbaytoɓe kulantireji ndemeteɗi so waɗa kulantireji ñameteɗi gomɓele dental ngal ɓe noddirta sabu ñuma fa yetto amairi en guelle maire en fa yetto keƴaɓe belle société civile kañum en ka hawri e ngal ɗo kawrtal lewi landinɓe ɗum ɓe fana muɗum ka yo yerwinde haala kalte kala nokku o ɗoni bamanankode kañe du sembinde ɗati kanɗi jokkede banggal politique naruɗo hokkude yimɓel nokku to wawi remude kañe nande muɗum cuuɗi likkoliji ɗi gala e jeeyal laamu o kañum en ka ana landina immuji mu en ɓim noddirta examen blam hitande fuu woni defu kañum e bakki so ɓattike tawede landinagol ɓeɗo yimɓe ɗum gaɗiran ɗum yalla ɓe keeɓa landinde sukaɓe mabɓe ɓe jangintaɓe fewde ɗiɗo immuji ɗon defu kañum e bak ɗiɗo immuji ko wattale cuuɗi likkoliji gonɗi e jeeyal laamu o ka lamdi kewɗi ana ɓili e muɗum hoɗum saabi fuu ɗum watta to dunki andanɓe kabaruji ɓiɗiɗi e jande kañum en ka ana yiiɗi hono si ɗiɗo kabaruji ka yiltine ele cuuɗi likkoliji fuu gonɗi e leydi min di e manggal muɗum fa keɓen famtare keɗe mouhammad baba kunta ko heɓanem dow majjum ɗo fettan ousmane ñalibule e mawdou sama sikou
alhassane kita yo joom suudu lekkol ndu wala e wi laamu gonɗo ɗo bamako ɗo e wi makko ɗi imogoji hinodirteɗi examen blanc gaɗan fa janggoɓe ɓe mbota no examen ngaji ɗi gaɗirete ɗum ko wawi nafude ɗumɓen
chaque année nous organisons
hitande foof min landinan imo bac blanc yalla sukaɓe na landinano imo muɗo o nden hakkillaji mabɓe joɗoto banggal muɗum dotto sababu ɗum ɓeɗo sukaɓe gaɗa boppiji ɗi mbawata ƴewtade fodde ñande immuji ɗi
wala fof ko wawi hadde fa cuuɗi lekkol gondi e wi laamu du gaɗa hono ɗi examen ngaji blanc ɗum woni ko holti wiide seydou loi e wi o andindo kabaru jande eɗen fawi dow noɗum hani waɗirede e anniye laamu o
jangnirde nde wawi jaati landinde hono ɗiɗo immuji soni ɗi gaɗirama no fewi ɗum lotto sababu sukaɓe ɓeydoro fam ƴewto kala ko janggina ndenno nafa muɗum no wodan jaati ɓeɗo sukaɓe kinniɓe kawar muɗum ɓe
o andindo kabaru jande ana darta gollidal waɗa yalla ɗum ana waɗe ko wawi nafude
ko nawri banggal bilki sembe calɗi min kalam haala tournoi ifoi zone a jagabule en rewɓe kañum en ka waran heɓodirde eɓe hono rewɓe mum en ɓe leydi sierra leone e le demi final ɗeɗo piɗe waran wadde nokkum ɓe noddirta stade cheka bodia noakchotole le laamu mauritanie micintinde tan wiide le piɗe pulɗe ɗeɗo jagabule en rewɓe kañum en ka fe goto heɓa liɓude ɗumen ɓe kawi leydi mauritanie ɓe gattiɓe baddi joyyi ɓe keɓa fe baddel gotel leydi guinée bissau ɓe kawi ɗum en ɓe gattiɓe baddi nayyi ɓe keeɓi baddel gotel fe goto heɓay ngal fe goto heɓay hawde goɗɗo kasem hakkunde mabɓe le piɗe hakkunde mabɓe kamɓe e leydi Nigeria
studio tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidinɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
dossier de la semaine amen ñalawma hande o ana wodani worɓe ɓamɓe daltoɓe fa heddo jamma fa ɓooya ɗum ɓeɗo rew ɓeɗo worɓe ko heddoto jamma fa ɓooya ko hunde ko metti sanne rewɓel ɓe ɓamataɓe ɗum laato sababu du caɗele kewɗe hakkunde yimɓe le ɓamodirɓe donki en andanɓe kabaruji ɓiɗiɗe neɗɗa ko kañum en ka holiti wiide ɗum wawi yettinde sanne kutteje hakkunde yimɓe le ɓamodirɓe fa keeɓen famtade anni ko adama hammadou aydara heɓanen dow majjundo fettan mawdou sama sikou
yaltugol worɓe jamma sata fof kabaru muɗum newaki yo ɗum tiɗalla hakkunde ɓamodirɓe hewɓe e rewɓe landaɓe holiti mette mabɓe
so ɓami fa waɗi suudu ka aɗa hani andude mane jaltata mane kanɗa wartude cuuɗi worɓe yogaɓe joom rewɓe hillaka ɗum fewi wakkati moɓe jiiɗi ɓe jaltata e muɗum wakkati moɓe jiiɗi ɗuɓe gartata wala fuu koɓe mbawi haltididde e mabɓe wona ko ni
jonno ko ɗum sambinta yaltugol jamma worɓe ɓe keɗɗenna hakkillaji worɓe yogaɓe cefiɓe dow kabaru muɗum le gallure nde
so a ƴoñata gorama wajibi o yaltam o yaaha tewtoya neɗɗo ƴoñowmo yaltugol amen jam kammar miɗe jiiɗi ɗum dum tan min gaddirta dum dum wana tewtoyde sukabe rewbe wobbe so ara andi ka wam debbo mo joppata cuudi jam wamto jamma ana yotto adhani wirfaade cuudi
ko buri hewde rewbe haifa latari sababu yeltugol sarfu worbe mabbe ka non e wi kanko dunke kabaru nedda ku yakuba dogoni taguji ko worbe jogi non gilla be may rewbe
wana rewbe haifete wiide kanyum em sabin bini dum sabido amen do worbe hewbe kanyum em ana wowi san yaltude jam fayso be bami be keddoto jukkitaade wadde dum hewbe mabbe jaati sendata katino wadaino suudu kanyum wakati no wadi suudu
e wi ruketu jukkite lollido rose tindinowo kabaru dewgal amondirbina hani watondirde hakkilo
wana kamar debbo ma ana tunni nadu omo tampine nadu omo nyirbino do hore ma watta son jalta jam adhan darane ko woni darne ma kayba mo kayba galle ma o e hore gorko keddotodo sella fa becce jam daraki ko woni darne mudum edum tiidi ngami de narda rewbe kanyum en ka tawre munyal faham be lato yimbel kontondiro
yalla jukari no haniri kabaru weltugol worbe sato fuf ta dum lata kitit allah tanti rose hultivide bamundirbe be je hinade dum
kan lom so ce n'est pas
so gorko ana yalta jam debbo kanyum tam wawa ittude dum ana hani ko haltida dum tafam e gora mako nyingata dum le hande o mo hani joddade mako be kaltida be jewo hodum sabi o mo yalta jam so sabi suka debbo goddo yaltinta mo jammaka debbo o wala ko wawi dum
fam d'être vigilante
kan non kanko dunke nedda ko kanye tindinowo kabaru dewgal an darda robe be parti fi tampina worbe mabbe sabi diddo kabaruji di ka be tinno yewtitide be do yalla jam na hewtale dewgal mabbe
sakrabe hediibe hunde adna no juutiroy fu dayam do haadi pamdo dum so fami dum fu andudo dum so fami dum fu kanyum woni cultudo mi andina on tam wiido mi kaldata kabaruji amen di kiki hande hono andirdo ni on baye nuddude odo numero fa koliton en ko woni himmeji modon bangal no golleji amen di yarta no gadam chapan jidi e jeegom chapan jena e jitti chapan joyi e jeegom chapan joyi e jeegom so noddi odo numero ka fu mi gadam ko woni e bawde amen fu yalla mi kuncana hore ko woni chaddele modon odo journal kay magazine garo digital jon odo fu on baye hettaade dum do gollirgal amen gal mi noddi ta kuna fone o gadan 37 321 mere mere no ga fandi ka fukki na tawdo bu no ga credit le telephone mo do on facebook min bu tacita ki tede en fat jey fe no do e sere wotere amene wala jukita do salam tera amen magazine nyaloma hande o kertanado sukabe kayunka ana wodani woni fetiji ko sukabe watta timmode so ecole ana udda le leedi amen di hitane fu sukabe jangobe le leedi amen di kanyen le golidal hakkune mu em ele cuudi di be jangata ele mudun di ka ana landina nukule to an landina yaltugol yewode nukule kayde ni di le leedi amen di yogabe ana ha park yogabe do ana yahal zoo fa kiben famtaron ido golleji fu wordi anni ko lalasha info walati hebani am do majjum do fetango modu sama seku kay Umar Wagolo en ki region
jahando dabaji di ngoni do min biloyoto e dimbur gawoyi deuxième cycle yoro so do min noddan dj min mboma min nyama zame min jian si dabaji di fu mi jango nokko no dutti yili mani a wadan ko futi lebbi jena do janga sa yalti ay gidra mal ido weli sanne min hitande fu inna yobana kam
mama pe pouma
dido halaji yusuka be likku yogabe bamako yeli mani yoro so bankas e gaw be ciudal fe kuya mabbe e dido yewtureji di wobbe kay nawturugo sanne nyaloma o wortugo yogabe la kepi timma imuji di yalla kambe dun nakino dido yewtureji sarabe yogabe dun no holtiwide dido hakilaji di na hanti sabi dun latto sababu hawrintinde jande famu e birki suka ka yogabe kay ko wembi be yo denagu suka be
de un les ans
arandi ni non faboto suka dum da andal mudun ka ko nayri bangal deena goni tan sukabe en joppirte do yoro sodo mi inna suka non mi yobana suka wakati buttemi didi wakati du budi chapande joyi min kay chadele fu mi matali hen sukabe pidjam fa be belto
c'est bien
dido yitriji di jogi nafa sanne elle kabaru jande dile to sababu utude tampere jande ji sukabe lukki ngadi le hitande jande be dadi dundun yeltinde sukabe lukku be yari nukuji yewtoyde dile to sababu sukabe ngatun haklo sanne kala ko be pami ele hitande jande de e kay dum no waynondirde non gondindiri janginobe yogabe bomugo e kay kedde lidinde
so dum wada mono wirano ido moddi sanne dum faabor sukabe no kan yindirde hakkule mudum yan homo fu totta goddo hakkille le timmode hitande minen min ngadan balani so le soudu l'école
dum de da cour
dunke jande sirul loi gonini tabaru mudum holti wide do wattuji di na jeyda e jandeji sukabe ko be jiltoto ko lato sababu anda no wodi hawaluji be nokkuji kaynidi dibi ndiyata ka dum yata fu ciagal landinde kabar mudum fa gasa
so ngongani dum wela sukabe sanne ciagal de tili jande dum faabu to dum no kan andirde leedindi kan nokkul do kayefi yewete sukabe andandu no hawaluji wuri
avec la nature
ido yambireji e yetureji na yadda jati e jandeji sukabe dum beedanambe faamu welnan hakkilima be dum no holdir kanko dogotoro kabaru hakkilaji Idrissa Traoré ka non mo daalo kambe landinobe haywudi sanne sukabe e bima ko ido yambireji soni haybaka ndawawi sambinde taguji rafin birki yogaji bangal sukabe likoy e kanyo fay landinobe be
so dum wadama no dum wirano dum faabodo suka sanne holo hore mudun anda fina tawa mudun sabde suka wobbe anton atani jay famde honno mawdo famirta no idum faabo ko nayi bangal hakkile suka dum
mister wide ele nuku jogaji sahal e wuddu leedi ndi jangirde kewde na udda sabi rafnde na dum hadi suka be likoy hebe hinadi janne mabbe e wadde hon dido yewtereji